የአብምር ገልማ ነማት ይፈልሙ ሂማን ራይትስ ዋች ሞቱማን ሶማሊላንድ ናም ኢትዮጵያ አብይሳቲ በቀቴ ቀበይቲን ቢይኒ ከሰበቀቴት ገልቹን ሴራ ዱኛ ጫፍሲቴጅ በቀታን ከለስ ሶማሊላንድ ራህረኮ ጅርቱ ዱበተለ ጃለነት ዱብሴ ራስ ደበር
ካካቻቲ ገንደ ከይሰኒቲ ገላጃኒ ጅቹት ወኒ ቢራይሳን ኑንጃ አንተ ኮሌሉ ጅሩ
ገንደካም
በከ ዱራን ቁበቹ ቱርተኒ ዴቢያ ኑንጀቹ ቱረኒ
ዱራን ሲነሰ ቱርተን
ዱራን ጋዶ ዶኮነ አዋሰ ከይሰ ቱሬ ኑዶ ዶከተ አዋሰ ከይሰ ቱሬ ጎቻን ገረገራ ከራ አዋሰ ቢያቲ ናተው ከራ ቡምነ ቲካ ቢየራ በቀነቲ ናተው ረኮን ገረገራ ኑሙዶ ተሰንቱ አችቲኑ ባሴ ይቹ
ሰናቦደ ዶ ሰናቲ ጋልታን
ኤጎ ኮቦኮበቲ ዶይሳ ዳኒስ ሉሚሴ ይገጅራቴ ከናንዱሮ ጋ በረኩመለማ ኩደኒቲ ማቲ ቶኮ አላኒቲ ቹፉኒ ቢደቲ ቀብሲሱ ፊጠኒ ይቹ የሮ ሰነ ማቲን ኢልማል ለማሲ ሀዳፊ አባውልን ማቲ አፉሩ
አማጋ ነምኒ ለፋሳረቁ በተኒ ቱርታን ሱኒ ሰበቢ ማሊፊቲ አማጋ ኤና ገዲሳ ሲኒንጀ
ኤኒንጃ ረጋቲነ ራካጀ ነምኑማን ሲንቁበ ከባቱ እንጅሩቱ ኑቲ ጂኦተ ዲለከነ ወጋ ቱሩ ከይሰቲ ዳቦተ ገረገራ ሀካ መንጉዶ ቢያለ ሞቱማ ወጅራ ዩኒሲየር መታይሳ ዳበ ዳለምር ገነማ ከንብየተና ዋጅራ ኑቲ ኢረደነ ኢቲ ሂኒየቲ ንጅሩ ጀቹ ዶኮታኑ ላላ አካታ ኢትጅሩ ጀቹኒ ቱሬ ጀቹ ከረሞቱማ ትሌ በረሽነ ዮ ድርቀማ ከዮኪይስ ገርቴ ኢትጋፈተሙማ ከኘ ከንፉደነ ታቴ ትሪፍል ዶክመንቲ ኘ ኑከኒ ቱሬ ኑበና ከረረብኑ ባፈሽን ዛባና ከረ ባህራታ ቱማንዴ ናቺዴ ነዱሙ ይረው ይፍራ ገፈጋነ ጀቹዳ አሲቲ ሐዋሰ ቢያቲ ፊ ሞቱማ ፊ ረኮ ገረገራኑ ረገይሲ ሱራ ወሶ ያኑ ቢየቴ ሰንራ ሀዱኑ ከቱ ዱማ ጅራ ከንጆው ጋፈነ ጀቹዳ ዴቢሳተ ኩነው ሞሰሬ ለምኒኑ እንጀ እንጅሩ
አቲ ጀልቀባቢ ያካምባት ሰበባ ማሊፊ ረኪና ማሊባት
ለምኒ አስዱፉ ረኪና ሲያሳቲስ ባመለ ረኪና ኢኮኖሚቲስ እንበው ረጉዳሞ ሞቱማን ቢየተናቲስ ዩኒሲየር ወኒ ሲን ጀቻ ጅርቱ በቀታም ባሃጅሩ በቀታ ኢኮኖሚቲ መለ በቀታ ሲያሳቲ ሚቲ ጀቲየቹት ካከል ጀቻ ጅርቱ ጉሮማ ጅራ ጀቻት
አታሞ ወጋሜ ቀጅራቴች
በረኩማ ለማሰደቲቲን ገልማዬ ጀቹ ዩኒሲየር ጀለት ጣለያ ቀበጫ ቱማን ኦሊገት ፊጋ በቀጫ ጅራቻ ጅራጅቹ ዳበቱማማ ዋሜ ቃሚደማ
ዩኤንኤች ሲያራከዱት ረክነ ማለቃ ጃቀቡ ፊ አለባአቲ ወጀዳቲ ኦፍ ቡሻ ጀዳኒ ኩኖስ ንትንጭማ
ጃለን በር ወልት ሰቡን በይታ ጋሪ ህንተው ንቲ አማንተ ነከረከቻ ጅሩ ከኢየቻ ጅሩ ልቡተነ በከካው ደባስ መለ ጃለለ ማለቃቲ ሲ ንትጅቹ ዮን አምኒቶ ኳታ ወመቲካቶ ኮሌ ካንደለ በቱታቲ ጎሳን ወልራዋ ቢተኒ ጎሳን ወልቲ ጉርጉረኒ ጎሳን ወልገርጋረኒ ለምኒ ገርገለ ስላሉ እንጅሩ ይቹድ በር ቢየተነ ከይዘት ሲደለይ ሲፈተኒ ቲኒ ቆቲ ዳጅቹ ዳንገርተ ዮኪ ሲቱመኒ ሲአርያኒ ኦዋቲ ዴፈከና ከኒ ጀተ ዮኪ ሞ ማለከ ሰኖ ኦሶ ሲንከ ለምኒ ቢየተና ዋንፈዲስ ጉዱ ደንዳይቹ ሲኒ ዶ ሲንጀ ሱማይ ደንኒ ሲን ጫፈገ ጀ ሱማ ጫፈካ በከሰደስ ገይሱ ደንዳይቹ ያከፈከኛ ሲያካሱ ድሬኝ በብየተና ከይሳ ዱለ ከናን ዱሮ የሮ ደራኑ ቲንዴሙ ቱሬጨቹ ሸአደን ዚሮ ጃማ አከዱ ፈቲ ጆርናል ኑረቲ ባሹ ቱሬጨቹ ጋዜጣ ይቻዳ ለሚን ኢትዮጵያ ራዱፍተ ኩበርሲ ቀብዲ ኩበ ሶምባ ቀብዲ ኩበ ጁዳን ቀብዲ ኢልማን ከኝዮ ገን ረኮ ጉዳን ኑረገያ ከናፉ ለሚ ተነ እንደለይሲ ፈቲና ደለጋ ከይሰን ለሚ ወን ብየቴ ሰኒቲ ለሚ ተኝት ሀከነኑ ኢፍራሀ ባፍኑ ከንጀው የሮየሮት ኑረ ባቱሬጀቹ ለዱሊ
አማጋ ከበቀታ ተኮታቲ ኢየና ማሊዴ ፈቹ በርባድ
በቀቶኒ አስከሰ ጅራን አኔ አከነመ ተኮቲ ዱረ ዱርሶ ነምኒ ተኮ ጅራቹ ዳፍ ነገ ያርከቹ ለሉቡ ይሳቲ ለፈገርቴ ረኮን ረኒጋ ዮኪስ ቦሩም ቡተሜ ደርበማ ጀነ ዱረ ደቁ ጋባ ሰምቦዴቹ ገርጋርሲ ሲላበርባችሱ ከንከነሙ ቀቡ አኒ ቢየተነ ከይሰቲ አብዲ ተከንገቡ ይቹዳ አብዲ ተከንገቡ በከታን ሁንዲኖ አከስሞ ወኔ አብዲ ጃን ተከለሉ እንጅርቱ ይቹዳ ዮም ቡምነት ይረማለ ደንገደ አኩመ ከናንትሮ ትብስተን አባይል ማለማ ይሮ ተኮት ይቹዳ ካን ማነ ተኮፈ ሰቲ ጉበቴ ኦሎሊ ደይማ ጅሩ ዮም ቲ ሲንጉቦን ባን ዮኪ ኢልማን ከይሰን ሱሚ ትከኒኔ ፍቱን ባን ዳ ደይማ ጅራ ይቹ አማጋ ቢየተነ ከይሰቲ ኤጋማ ከይሳፉ ወልስቲ ቡንሲ ኬኛ ፍይካን ሞቱማ ቢየተናቲን ደይማሜ ረጉዳ ከሚ ዳገይሳ ጅሩ ኡመተ ሞቱማኒ ሲፍ ጃመለ ኡመተ ዱንፈቹ እንደንደው ይቹ ዶመኒ ኡመተ ጎሳምቡሉ ናምኒ ለሚ ኢትዮጵያ ከ ቃመ ስላ ድኒ በቀታ ኢላሉቲ አከኑ እዩ አከሉ ቡቴኛ በላጀላ በራሩ እየዳጀቹ
Tarkaanfii mootummaan Somaaliland baqattoota Itoophiyaa irratti fudhate kana kan ilaaleen gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch ibsa balaaleffannaa baasee jira. Waajjira garee kanaaf qorattuu waa'ee Afrikaa akka ta'an Latiishaa Beeyidaa Naayiroobii irraa haala uumame akka jechuun ibsan.
Refugees being injured during the fighting which happened at this informal settlement last
Bakka qubsuma yeroo infoomoo jedhamutti kamisa darbe walitti bu'iinsa uumameen baqattoonni hedduun madaa'uuf baqataan tokko immoo haleellaa poolisoonni bananiin rasaasaan rukutamuun gabaasamee jira. Yoo xiqqaate poolisoonni afur madaa'uunis ibsameera.
Kamisuma sana poolisoonni baqattoota hidhuu isaanii beeyidaan ibsanii jiran.
At least 56 Ethiopians. And took them to detention. Now, among those 56, 28 of them.
Yoo xiqqaate lammiiwwan Itoophiyaa 56 poolisiin hidheera. Kanneen keessaa 28 guyyaa ittaanu adoolessa 31 Itoophiyaatti darbaman.
Walitti bu'iinsa uumame kana keessatti poolisoonni hirmaachuu isaanii garee Human Rights Watch irraa Latiishaa Beeyidaa yennaa ibsan.
On Friday the 31st of August, the Somaliland police went to an informal settlement.
Adoolessa 31 poolisiin Somaaliland bakka qubsuma infoomoo jedhamu dhaqan baqattoota Itoophiyaa UNHCR jalatti galmaaniif kanneen dahannaa siyaasaa gaafachaa jirantu keessa jiraata. Baatiin kuloolessaa bara darbee kaasee baatilee 11 achi keessa turan. Adoolessa 30 abbaan qabeenyaa lafa baqattoonni irra qubatan naagadhiisaa deemaa jedhee baqattoota gaafannaan eessa deemna jechuu isaaniin walitti bu'iinsi waan uumameef poolisoonni mooraa dubartoonniif ijoolleen itti heddummaatan kana marsan. Kana booda dhiirota konkolaataa fe'umsaa tokko guutuu hidhee guyyaa tokko booda gara daangaatti geessan.
Namoonni naannoo daangaa irra turanii fi ijaan argan akka nuu himanitti jedhu Beeyidaan.
They had seen at least 100 people across the border and we know at least 28 of the men who had been detained in
Namoota yoo xiqqaate 100 ta'antu naannoo daangaatti argan. Isaan kana keessaa dhiirri yoo xiqqaate 28 ta'an kanneen hargeessaa keessatti poolisiin hidhee ture isaan kana keessa akka jiran beekna.
Kanneen dirqiin daangaa akka ce'an taasifaman kun irra hedduun isaanii dubartootaa fi ijoollee ta'uu konkolaataa fe'umsaa lama guutuu ta'uu dubbatu Beeyidaan garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch irraa. Itoophiyaatti geessamanii beekamaadha jedheen gaafadheen.
Yes. There are two busloads of individuals who were taken across, who were deported basically on Friday.
Eyen, autobusa lamaan namoonni kun daangaa ceesifamanii jimaata darbe galgala gara Itoophiyaatti darbaman. Kanneen lafa Somaaliland irratti hafan maal keessa akka jiran hin beeknu.
Baqattoota dhaaba UNHCR jalatti galmaanii waraqaa simannaa yookaan maandeeta qaban gara biyya lubboo fi oolfachuuf jecha irraa dhiyeessanitti deebisuun kun seera addunyaa cabsuu hin ta'u.
Exactly, and this is why we are calling on the Somaliland authorities not only to not deport.
Ugaada kanaaf ture angawoonni Somaliland baqattoota waraqaa qaban qofaa utuu hin taane kanneen dahannaa siyaasaaf iyyatanii dhimmi isaanii xumuran arganneyyuu deebisuun qabdan jennee kan iyyanneef.
Kana qofa mitii jedhan lammiiwwan Itoophiyaa Somaaliland seenanii dahannaa siyaasaaf iyyachuuf carraa hin arganneyyuu aangawoonni gara biyya irraa dhiyeessanitti deebisuun qaban sababiinsaas mootummaan Somaaliland hargeessaa keessatti balaan of wareegdotaa hammaannaan baatii onkololeessa bara 2008 kaasee baqattoota galmeessuu dhaabee waan tureef akka galmaaniif yeroof carraa kennuu qabaa jedhan. Dhaabni baqattootaa yookaan UNHCR yeroo baay'ee dhimma baqattoota galmaanii waraqaa simannaa argatan qofatu na ilaalaa yookaan itti gaafatamni narra jiru kan isaanii qofa jedha. Kana laalchisee Beeyidaan yaada kennaniin isaanii fi itti gaafatamni kan irra jiru ta'uun beekamaa ta'uyyuu jedhan.
But in particular the responsibility lies with the Somaliland authorities and this why we are
Addumattuu angawoota Somaaliland irra itti gaafatama guddaatu jira. Kanaaf kan iyyannaa keenya dhiyeessine. Baqattoonni Itoophiyaa kun dahannaaf iyyachuu isaanii beekuun nageenyi isaanii eegamuu fi gargaarsa argachuuf mirga qaban kabajamuu mirkaneessuuf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaa Somaaliland.
Baqattoonni galmaa'in jiran iyyati dhiyeeffatan quubsaa taanaan iyyachuuf mirga qabu kan jedhan Beeyidaan baqattoonni rakkoo dinagdee malee kan siyaasaa hin qabdan jedhaman kan ilaaleen kana mirkaneessuun hojii aangawoota mootummaati. Baqattoonni immoo dahataa siyaasaa ta'uu isaaniif ragaa agarsiisu dhiyeeffachuuf carraa argachuu qabu jedhaniiru. Aangawoonni Somaaliland seera addunyaan baqattootaaf baaseef buluu qabu. kanneen Somaaliland keessattafan haala maarii rakka jiran baruu rakkisaa ta'uu kan ibsan beeydaan sababiinsaas dhaabni biraa kan gargaaru hin jiru jedhan. Baqattoonni UNHCR itoo biraan ga'in dabarsamanii kennamanis jiraachuu malu. Kanaaf lakkoofsa jiru sirriitti baruun rakkisaa ta'uu ibsan. Iyyata gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch aangawoota Somaaliilaandiif dhiyeesse kanaaf deebiin kenname jira.
We did try to reach out in particular to the Minister of Interior, who obviously is one of the main...
Kan dhimmi kun kallattiin isa laallatu ministerii haajaa biyya keessaa ka Somaaliland dhaqqabuuf yaallee jirra. Garuu hanga ammaatti deebiin arganne. Aangawoonni biyyatti UNHCR baqattoota rakkoo keessa jiran kana arguu akka danda'uuf eehama kennaa jenne aangawoota gaafachaa jirra.
UNHCR akka tilmaamutti lammiiwwan biyya alaa kanneen ituu hin galmaa'in Somaaliland keessa jiraatan yoo xiqqaate 20,000 ta'u. Isaan kun lammiiwwan Itiyoophiyaaf kanneen biroo daannaa siyaasaa gaafachuu fedhanii carraa dhaban of keessaa qaba. Baatii bitooteessa bara kanaa jechuun 2012 jalqabe UNHCRiif ministiriin haajaa biyya keessaa ka Somaaliland baqattoota baatii onkololeessa bara 2008 dura galmaa'anii turan irra deebisanii galmeessuu jalqabanii jiru. Garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watchiif qorattuu damee Afrikaa akka ta'an Latiishaa Beeydaa hedduu galateeffanna. Ministiriin dantaa biyya keessaa kan Somaaliilaandiif dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR kana laalchisee deebii kennan argachuuf carraaqaa jirra. Akka arganneetti kadhiyeessinu ta'uu beeksifna. Kanarraa kanumaan an xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.